Gachiwo Neshe.
Last game of 90s, baby.
Gachi B.
Come on, but one night stand. You love to date, no man, but could you not me spend? Manska gida baba drive, you like glass, kakata room to kamaliza ne go nyenyas. Demo pili limona na jiche tua. Kizungu kingi kona huyo kishua. Nika mchangania tungia gaja ile kulewa tu wakansa kutapika daga. Demo tatu limona metoka chicha. Kanikosha mbaya, nkasema ngoki hapa mekwishi. Nika mpiga sound, nika mvuta ghetto. Ile kutua wig tu, wanabonge langeu kwenye kichu.
I say una unaua vibe, unaua, unaua vibe, unanikata steam, unaua vibe, unaua, unaua vibe, unanikata steam, unaua vibe, unaua, unaua vibe, unanikata steam, unaua vibe, unaua, unaua vibe, unanikata steam.
Unajuaga wale wana wakupakasia, wanakuaga na tabia flani soza kuwaminia. Anasema mekata pisa dina chuchumia, pisi fulu inamlilia kumbe tabusu ajambulia. Unaua vibe babu, unaleta isia, mapenzo luma luma japo kwenye tamthiria. Bia umelipia, msosi chumba umelipia, mpaka mchezo umelipia, funa pangyo pa kumwagia. Yuzi mwanao katika shpapi ya kuokota, mitaa flani ya kati kino po kwa mwana mboka. Pisi kataka kulipo povu linamtoka, mwana kachimba na shuka mala pwali kadondoka.
Unaua vibe, unaua, unaua vibe, unanikata steam, unaua vibe, unaua, unaua vibe, unanikata steam, unaua vibe, unaua, unaua vibe, unanikata steam, unaua vibe, unaua, unaua vibe, unanikata steam.
Juzi kati nilitoka sijui sangapi, minachokumbuka nilimkuta kwenye party za Rome, chapu chapu misi nataka mikasi, nikasuka piga vingapi na mkono unaishi ngapi. Kutana na mtoto wana nane figures, marking heart kama amenyonga with us. Sama honey mom sick up uendo tiba kuonesha wana picha si wote walisha piga. Kuna wana wana mishi za kise gambe na gongea analewa fuma wengi, yani pisi kari hivi hivi tupitishe wembe, yani huna gari huna pesa lafu tuwa kupenda.
I say unaua vibe, unaua, unaua vibe, unanikata steam, unaua vibe, unaua, unaua vibe, unanikata steam, unaua vibe, unaua, unaua vibe, unanikata steam, unaua vibe, unaua, unaua vibe, unanikata steam.
Ametinga kinoma, mwache acheze ajimwage. Tinga kinoma, DJ tena idondoshe. Ametinga kinoma, mwache acheze ajimwage. Tinga kinoma, DJ tena idondoshe.